ミチタケ。
Kuna neno moja imenipamba, ili neno si lingine ni la mumba. Nilienda kanisani ikanipamba, maisha yangu ikawa straight kama kamba. Tangu maisha yangu iko sambamba, tangu maisha yangu haiko mramba. Kila siku kanisa naenda kuimba. Imenipamba. Nikisikia Daudi aliua Goliath, ingwamda Daudi kibar Goliath. Na feel kupambika, nitashinda vita, abute gita, Yesu atanita. Nitaitika, nitakimbia, nitaomba, sitajuta, nitaruka. Koumboita nikopia masiwa,
kopia masiwa.
Imenipamba, 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 imenipamba. Nikiomba usiku kabla sijados, nafungua Biblia asoman Bible. Naona Danieli alirushwa shimoni, keringeta mgetunyi. Hakuumwa, hakukuswa, hakulia, hakustuka, hakukimbia. Tuya mola alinguruma, ni simba wa Yuda. Imenipamba, 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 imenipamba. Nikiwa tembezi na mapeste, nasikia wakisema nye Yesu. Kibai dikechang 5,000 angmagati nigoi aginjire ningmut abotani. Nashikwa na Holy Spirit, lazima go migerichot, 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 migerichot. Tawani Yesu, tawani Yesu, tawani Yesu, tawani Yesu. Imenipamba, 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 imenipamba.